Uganda Virus Research Institute, UVRI, ekitongole ekivunaanyizibwa kulondoola n'okunoonya obuwuka obusirikitu n'ebibukwatako, kiweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okulembera kaweefube w'ensi yonna ow'okugoberera ddala ekirwadde ekya pooliyo ekigongobaza okuyita mu manoonyererezo aganaatera okuggulwawo ag'omulembe mu kibuga eky'Entebbe. Profesa Ponciano Kalebu, Executive Director wa Uganda Virus Research Institute, agamba nti bannassaansi bamaze okubakana n'omulimu ogw'okunoonyereza ku ddagala eriyinza okusindiikiriza n'okugemera ddala pooliyo okumugoba. Kalebu agamba nti ekifo kino ekipya nga kimaze okutongozebwa kijja kukola omulimu makula ogw'okunoonyereza, okuzuula n'okufuna eddagala eriyinza okuyamba okugobera ddala ekirwadde kino.